Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina i a koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki e nei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o e nei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau. Kia ora, nō rei e hoa mā. In this pāhorangi, we're going to continue to learn how to negate action phrases. In the previous pāhorangi, we negated phrases that started with kei te. Kei te pānui ia. He or she is reading. Kaore ia I te pānui. He or she is not reading. Let's recap the three steps we follow to negate a sentence beginning with kei te. Step 1. Adjust the affirmative sentence structure from this, kei te pānui ia, to this, ia, kei te pānui. You're moving the agent or doer of the action to the front of the sentence. Ia, kei te pānui. Step 2, place your negative word, kaore, at the very start of the sentence, so you end up with this. Kaore ia, kei te pānui. Now step 3. The sentence in step 2, remember, is still grammatically wrong, so the last change you need to make is to change the K to an E. Kaore ia I te pānui. He or she is not reading. Kaore ia I te pānui. Now another way to create a present tense action phrase is by using e ana. This structure also allows you to describe an action that's taking place at this very point in time, similar to a sentence starting with kei te. So let's take a look at some e ana examples. E kōrero ana ia. He or she is speaking. E rere ana koe. You are flying. E waiata ana au. I am singing. E hī koe ana ia. He or she is walking. E tangi ana koe. You are crying. Pronouns being used in these examples are au or me, koe or you, and ia for him or her. The good news is, e hoa mā, only two steps are required to negate a sentence beginning with e ana. Let's use e pānui ana ia as our example. He or she is reading. E pānui ana ia. Step 1. Adjust the affirmative sentence structure from this, e pānui ana ia, to this, ia e pānui ana. Remember, you're moving the agent or doer of the action to the front of the sentence. Ia e pānui ana. Step 2. Place your negative word, kaore, at the very start of the sentence, so you end up with this. Kaore ia e pānui ana. He or she is not reading. And that's it, e hoa mā. Two steps to negating sentences beginning with e ana. So remember, move the agent to the front of the sentence. E pānui ana ia becomes ia e pānui ana. Then place your negative word kaore at the very start of the sentence. So you end up with this. Kaore ia e pānui ana. Try translating these sentences into Māori. E moe ana au. I am sleeping. Now, negate the sentence e moe ana au. Kaore au e moe ana. Translate this sentence into English. E tatari ana ia. Very good. He or she is waiting. Now, negate the the sentence, e tatari ana ia. Kaore ia e tatari ana. Translate the following sentence into English. E ako ana koe. You are learning. And now negate the sentence, e ako ana koe. Kaore koe e ako ana. Translate the following sentence into English. E noho puku ana ia. He or she is remaining silent. Now negate the sentence. E noho puku ana ia. Kaore ia e noho puku ana. Whakapākehātia tēnei kōrero. E tohe ana koe. You are arguing. Whakakahauretia tēnei kōrero. E tohe ana koe. Kaore koe e tohe ana. You are not arguing. Whakapākehātia tēnei kōrero, e harawene ana au. I am jealous. Whakakahauretia tēnei kōrero, e harawene ana au. Kā reau e harawene ana. Very good. I am not jealous. Even if you didn't initially understand some of the words used in those examples like harawene, jealous, or tohe, to argue, you should still be able to negate the sentence just by knowing the positioning of the words. Okay, so our colloquialism or slang term for this pāhorangi is e mea ana koe. E mea ana koe. This is one way to answer a question that's been asked of you. It's a positive response to the question asked, where you basically are replying absolutely. Sometimes, however, it has the connotation that the person who asked the question should have known better to ask it. In other words, you are replying with, of course, but you should have known that already. E mea ana koe. E mea ana koe. Let's listen to some bilingual examples. Do you think the All Blacks will beat South Africa, Pōpō? E mea ana koe. Are you going to school today? E mea ana koe. Did you go to the hui? E mea ana koe. And now some reo Māori examples. I toa koe ina nahi? Did you win yesterday? E mea ana koe. Of course. What, did you think I was going to lose or something? I toa koe ina nahi? E mea ana koe. Ki o whakaaro ka mārena rāua? In your opinion, do you think they'll get married? E mea ana koe. Mai rāno rāua e whai ana. Absolutely. They've been going together for ages. Ki o whakaaro ka mārena rāua? E mea ana koe. Mai rāno rāua e whai ana. He pāti pai te pāti Māori hei pōti māku? Is the Māori Party a good party to vote for? E mea ana koe. Of course, you should know that. He pāti pai te pāti Māori hei pōti māku? E mea ana koe. Now, as you all know, a pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers and to imitate what you hear. Here is a translation of the whakaeke from Ngāuri o Te Whanua at the National Kapahaka Competitions, Te Matatini. Ko tā te whakaeke nei he whakamōhio atu, ko Waimātou, no hea mātou, nā Waimātou, me tā mātou kaupapa, ki roto o Tauranga Moana. This entry introduces our group, establishes where we are from, outlines our genealogical links to the local area and its people, and announces our purpose in tauranga. O tira, he whakakaurera ake hoki I ngā tū tohu whenua me ngā pōtiriao e tohu maiana I te mana o ngā iwi whai pānga o te rohe. It also pays homage to the ancestral landmarks and spiritual entities that enhance the grandeur of the local people. He mīharo tō mātou ki te ātāhua rire rire o te rohe o Tauranga Moana me ngā tohunga o te manaaki e raupī nei I a mātou I tēnei whakataetae. We express our admiration of the magnificent surroundings and our utmost respect to our magnanimous hosts for this year's competition. Hei whakarehu ake I tā mātou whakaeke, ko ngā hononga whakapapa e rangi tā miro nei I ngā uri o te whanua ki te iwi o Waitaha me ngā iwi o te waka o Mātātua kei roto o Tauranga Moana e noho rangatira mai ana. The entry concludes by articulating some of the genealogical lines that bind the progeny of Te Whanaua to the tribes of Waitaha and Mātātua that reside in the Tauranga area. He uri a Te Whanaua no Waitaha, ā ko tērā o āna wahine a Whiria he uri no Toroa o Mātātua. Te Whanaua is a direct descendant of Waitaha, and one of his wives, Whiria, is a direct descendant of Toroa, commander of the Mātātua vessel. Now let's listen to that in Māori only. Ko tā te whakaeke nei, he whakamōhio atu, ko wai mātou, no hea mātou, nā wai mātou, me tā mātou kaupapa ki roto o Tauranga Moana. O tira he whakakaurera ake hoki I ngā tū tohu whenua me ngā pōtiriao e tohu mai ana I te mana o ngā iwi whai pānga o te rohe. He mīharo tō mātou ki te ātāhua rire rire o te rohe o Tauranga Moana, me ngā tohunga o te manaaki e raupī nei I a mātou I tēnei whakataetae. Hei whakarehu ake I tā mātou whakaeke, ko ngā hononga whakapapa e rangi tā miro nei I ngā uri o te whanaua ki te iwi o Waitaha me ngā iwi o te waka o Mātātua kei roto o Tauranga Moana e noho rangatira mai ana. He uri a te whanaua no Waitaha, ā ko tērā o āna wāhine a Whiria, he uri no Toroa o Mātātua.